Mommy, please don't cry. Got to keep the hood. Can better you go hard.
Niggas in the
butt. Wanna say my watch familia. That come and make watch. King Kong la familia. Master, mafia, power, gangster, ninja. Uzireta mjezo baba yangu nda kuchinja. Kiabo kapurisi. Nooks kama tisi. Hopo si hisi. Gonya shorty never missy. Look on keep it up. Swing down the yet up. Man, Baka was there when I pick and get up. My coffee shangiria, coffee star. Harakiri, Jay-Z, remix the better. Yeah, kiss through Monday. Riding back a Sunday. Cash in, out, now a pambe, dirambe. Kau me kura kande, ugisi bau sahau. Enda na kunye na uze chambo. Kama billion lucky, billion mia. Sumu kwenye shashi, cross-border India. US, simu zinalia. UK ndio namchinjia. Dubai kafa, ilala ndio namfukia. Shenzi yake, sina wongo sina kweri niko neutral. Aniko mbari, juu pembeni kwa mbele ya Pluto. King, saki mbele iwe majuto. God, yes, swagiri bituko. Uchekeshu wakati unacheka mcharuko. Mboso, ama asile ichamboso. Iso maniso, for shizo, movies. Osifa mpeduri, gumifandizo. Bongo cinema uma Izo majera majiri maruru majizo majumba kanumba unapata mfrodizo mfrodizo mfrodizo
Ha 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 rap nigga Ha 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 rap ya Never disappoint for the genius Ha 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 KFS was a man, meme what you do. King Kong when you keep it, it's your name. Guys, guys, what you want, why you go okay? Hey,
yeah.